atolata noga tat leur janvier du nogay e nay studio kalangu yande sapo jeddum ta chapantati kibaru je fulfulte namantere hande sembe hibaru je me haltanani hala do filla kon darto dewlingol cukalo ndewoy der commune mo koygol region mo doso do yari tiagal sanne en pam ko waddum non ni fawar joddu kon der gure kewde jadle kabelewa en ta kala region to ndamo difa do ndukona no wodi rewbe lati be galan kebe nyaa loktorore wada etoji mudun en gal gorra wobbe kay won ko salto fa hande yewtal men pinisti do kala gu yara en to ndan tel sawar region mo maladi nokuto pa moyten do fi ko darto charle e dewle rewbe ko do to ndan ko jawone mo suman amadou jangoto ha fatu ci fofat ele kibaru ni yerno kalde le ko kibaru ji den se ewanom le commune mo koy golo dum du region mo do sononi nokko to lati fawarjo ni no hisano dewlingo cikolo koy fotay ni hewno sanne wakari mo kalti en dum yari tiagal sanne alle purto koy tindi ko na wade yerno faande mada hasan nafisatu gote subabe do en commune o halani umar ko yarnto en janga
irgo go boray bongay feere loko ci ka loko
wakati warde wakati minen pirta ko e himbe ta bibbe rewbe dewline illa jottaaki ganno wodi sadarma ko waddata do fi cellal mun amma joni yewtereji pindinol pelle rewbe e ONG ji e horebe gon gonno gada wadi duudal sarobe paami yewtereji pindinol no wadi to batuji mayde e batuji dewgal e ko nandini dun do ko wadi dun woni min kebino dellaydi koy golo bingel dewel dewlinangel illa dubi sappo e nay say hoji redu dun heppori na ko o yara doso de o hebi sadarma ko rafi paddol cille dum metti bedde amin min kinni minen poda hakkiloji himbe handen minen baawi bi der leydi koy golo dum hanti
ko na irgi hinkani asino bumbu
senen ju region mo do senen tanda region fawar jondu konani mo difa dokto lati hono dilloybe na mi en konna ferem no kujum en wombe tanan difa him en lati be e men gada wullali mabbe gam batte be kebe ko be ballita be bi be tawale chadale sanne
chadale murnam
chadale ko be ta e mun dun konani yerno andurdo ni hunno ko lati be bi hono ballaga won ko be jidi be ngadne bakotaadu be ngadnama limor lobberne majum o debbo cedo todo hala inde makko kanyum won ko fillini mani musa ko woni
nay murna mataka da
dum weli min sanne ko o wari o daari der coming tawa min bibbe leddi Niger non tefol ni yaari min hadde diyam fitina ko ummi wadi min peri min gari do en gan sadarma ko wodi der chakantaraagi den ko boko haram wadi min doggi sakullamo e gattani min minen domi o waddana min balla minen tawra sadarmaaji kewdi gam min gala golle ko min gari do en minen gondi sukaabe e nayebe no handi e balla min no wodi be suka e mu en nas der boko haram gonga alla minen tawra sadar maji kewdi gandel amin a heban debbo goddo sukaabe jeddo wobbe naati der golle bonde gerdo gatti suka mu en no piya bara
anda suke toure dien su barama
enen kala handen di fawar jondo fi ko darto rewbe faande region motif ton tawde kana won jonen kaltna hala cellal sabo rewbe hewbe don latibe ngalano keba jaha loktor gan gorra mabbe jabata be nyaa loktor be ngada etudeedi mabbe na dum ngada cellal mabbe gongal fera godon amadou mamma gote kalon nan region ndamo difa tawto ndam mo commune mo kabelewa ole ville gure gure ko tawto ndan won ko jeya o halani dum fawar joni bandimi tawto enda
mutane su gane su maji
ko wodi woni worbe acca de kirabe mu en jaha loktorore eto gandeni a hadi jon suduma yaha loktorore a sattini sabi der jaki loktorore eto famete deni sadarma no wodi na wala dum wadi cilegon robe no keba sadarma to dinki rufa diyan na sadarma gon fere dudal ko waddata dum doni woni illa wakkati redu dun o ewai cellal bandu makko na ko suka on denne gorko kaddo dekum yaha eto tabbintina ko yaabi hakke dekum gan hakke makko non o tefowa cellal bandu makko noddoje de gadanami worbe ni goni be acca dekira e mabbe jaha eto gan idun wodi nafaka sanne
o sabore yana da muhimmanci a wannan
en garta region mo do so tayna dogan duci en kaltana hala jande do kay gan alle e fane fedde hono himbe latibe gollonobe le koliji ko wete ko jassu en fedde mawnde enda wonna wada yilar purtor ko e tindi yaade e himbe be enda gam batte alle be kinno sanne sanne do fi jangino cikolo ndewoy dum acca dum janga fa woda dum wonno ko fawar jondu ko nani hono horejo fedde dentangal en bi'ata Ibrahim Gero Magale halani bandimin Abdul Aziz Dayuma
wannan rangadi shina kaman
du yilaru ya da yewde pelle kojes tawade der lokoloji din famude noyde ngoni hen e gollirde ikani burtaki aminki e meri min gaddi dum hautade e sarus kawjinado jandeji yehude der lokoloji din wadde widagol jewa noy pelle den ngoni hen e gollirde fini allafu wodi du min jino pelle kojes den tiniri e golleji mu'em faybe don beida wadde tendeje jangirde wottobe mboppu ciagal gattol ciukalo e ndoy lokol sabu hunde non wodude nafakkaji sanne kanon noddangal ngal meruube ngadani pelle kojes godde woni deni suka debbo jangi hebi no walla der baade burde gorko
kokari ga gida
ende jokka fawar joni to enda region maradi fa kale hal gollal rewbe tawabe der wulte ko sabare Shabar du kono be rebo nana golla golleji kewdi san do fil ko darto hono wonji tugol kullantare jiyade e girije ko nande mun wadde dum kulle godde Shabar du wurno wonana kilometreji no gaydi hakkunde mun ete saw fande region mo marathon ben don rewbe singi fedde mo betende hono Juria Mata dum wonno hono yak yeso rewbe noni horeje mabbe Hussein Abdou Halani dum bande min Habiba Ahmed
gujia maka samita
de ni min kibi birigi din minen kaga dum fa woda min itta nebban dan fere e kuli kuli on fere der golle biriji minen gada luga minen gada kantun gana e kulle kewde der wuro gonni min chonnata dun nebban dan gorube batuji no garno choda e himbe wuro go fulbe gombe del laddeji amin dibe kambe ndo denibe andi neddo no sonna dun ba jamma be tawami wuro be choda minen jama horebe e ballamin ko wadata luma ko amin gun heba sembe ba biriji duddi min kebana no wadam gollal amin gal wada sembe e min kebi ciyede do minen bayi choodi biriji duddi min gara min desa minen gollida
mi amfani da shi
nan ele kibari di fawar jondu kon nan ni joni en kaltanani hala hono ko watto en dan gingimi dum dum himbe non latif tawdabe kaborbe miji tebe no jaa e fedde boko haram kay man ko wadi hippitardo enna hippitarni do kondan jamma hanki wadabe gaddum be barmini ko watto himbe yene on barmu be do rewbe cikole buddude mudum burbe sattinde e filla ko nalto barmende yarama loktoro yesorto en difaga sawro dum wonno ko farjoni mayna abdullahi landiti himbe fottube e hippitarni nan ko be kali
Alhamdulillah
yettore Allah no wodi dama der luma tawami mido fukki gammi luman keno konanum pellande sai potu minim beno dogga amma jondo idu hoyani kam de ko ngaddam heli wodi mi yettiri do Allah gam faiso geji di ngari do yewude kam
nagore da Allah
kartushi ya bare malfa kai hebi kan wodi mi wadda do hakkillo ummingo ngadango kenga kongal annauni joni kongal angal funo nawanno Allah wadda mi ni hakkillo fukkimu yago yeso
la kare gaba
kartui nadare
ya bare kan kartini kan e jungo an do endam amma na tay der bandu am fanon fu dun sabi ngarki an do lokotorore ndem mun kay mi dana na wulwulo de jondo ngo heli
Allah moje jokkay njatna to enna faande maradi nokkuto RTN kam wona suudu radio television mo leydi Niger tawanto enna maradi kan dum gulu won ko to enna hanke gulu ngu nyaami kulle kewde bonnini dum wadde ni gouverneur on enna mo maradi yeyto o jeewoy o haali dum sabu mamede mama lande kemo o hollid dum on ko yi e der majjum seve ketno nano controle general police mbieter Issoufou Mamman gouverneur maradi
tout le studio radio écrami
une sous studio radio ndum fu wuldi sango masinaaji tawadi ndo fu wuldi kando kany ana kondarta filla hedde tele kambe nokkuto halte do min kebi jalaade dum der lawal majjum wadi ko min aadi ndaroyde noy dum waawirta singude wuddu radio maundu ndu region maradi ndu gan heba nafude bibbe wuro dum wadi ko min jeyi der nokkure hewre to wuddu radio ndu nana no nyibananam illo wakati no fijo maradi kolliya wodi du min ji der no kure den kulle gere fu Allah e golleji bondi kelama
victime d'acte de vandalisme
nani wantir far jor ketni kibal den studio kalangu e do radioji di min golliditto jo en kaltina hala durngol ton endan gaya region modosu durngol endan hunno ko lati du cakti di handa do robe no keba cadale sanne noy wat ko dabaji mo en kara har fila ko nardurande enda dun nan sabi wakatiji kewdi fu se wakato billeke durob le Niger be ko duudi fu wobbe dewa benen wobbe dewa Nigeria to hikka odu fa hande kero hakkune benen Nigeria uddama dum wadi satal ma beedu chadale goddo nodde enda dum wonno ko Omar Boubacar Farouk gondo e lay fedde mawde ono jingonor durobe wi'etende arantone doso o fillani dum fadal alu noy wonu wada ko hani wadde do maccu
bon yahan warta droobe hande dum hoya ko tinni dum woni fande meden baude kerol me hakude he bene yahan warta on bumbo hoya gan Allah ha rafi hakkilo fukkingo ko nande mudo ay jom far Nigeria de ay de wada isa be nangete bumbo non be gi sai joba cede de wadi sa be barayma do nay na goy kabisaaji dum fu torraaji dum ko droobe wonno giya to yahan warta far bene do eden andi duubi di fu wala dum hoy den kam miden gidi tawe droobe wakkati de waylike himbe do baylo amma be kakkilobe dura ko e mabbe sss ko watta dum fondi to dum woni ko min gidi be pamana de himbe kollitaama fu gollida dum ko watta tay gurna men beydike dum woni ko mi hedi mi holla himbe
studio kala ngoni yaad leydi Niger e do radio di goldit leydi Niger ko watta radio ji chapande joyi di do nan kibaruji di andani endan en jotte ke yewtal men pindinol yewtal men pindinol du yorno biiruna den yara ento endan tesawa der region mo maradi fa kale hala dewle ko na jotto endan ko latidi ko na hande dum wala ha indi fey goto sabu wakkati fa anna dum wada o endan waddi ko Habiba Ahmed wadi yilaru e ton endan tesawa o hebi kibaruji o hawri dum honni enda e bandu minen min pirte fulfulde
Badaria fuduube mum ure chapande tati laabi didi omo dewle omo seri he gide makku suka debbo de dewlama weltare tam milotu kergal makku lewru janvier du endani mettini berde makko sanne
ko moje ko mbani yati
mi matay gacce de gammi ko o seri kam duubi didi min gaddi o acci dikam du sukaabe min jaadi to kite to o adi adi o hojan teddirka sukaabe mi wala bawde jon kanni mi duway dewgal amma dalila sukaabe wadi worbe no dogga kam
ko wawudu nayki
sukaabe rewbe duubi sappo e tatibe yaade sappo e jeetatibe buran ka en keme dido dewlaabe tesawo ciera hano no lamido tesawo o haliri dum de cergal wadi du sukaabe be endam buri torradi fi o kandu buri sulude madan Seydou Zainabou Isa ardido sa rusi departement tesawa fi yadu yeso rewbe
les enfants
sukaabe de inira e mabbe tiera na bura e sukaabe la toytu sukaabe gombe dow laabi salorbe naabe nata der genu de ni bikko dewo no der mabbe ibe nangi kasu ba joni minen godi ko wadata sukaabe no gaw gombe der kasu
padal les maison
udal talki kergal do enden tesawa suudu kiita departement on enden hokketi amma dum fu hadata himbe no jaa sanne to laamido on fadde mun sernude dewlaabe be enden sey to tefidgina fonnude be kanen may gizu laamido tesawa
nous donnons des céréales
meden kokka nyamduuji meden ceda gude turareji pade borne tede kambe izabuji kottawe debbo hoti der suudumo moyne mabbe du funo halante teddengal gongal do hore mum misali gorio on fa tawe debbo on yardake hotude der suudumo dum
mariage de continue
hanono laamido kane may gizu e ardido sarusi yaadu yeso rewbe kaliri talkaku kan woni dalila mo wadda dudal kergal der cakantaraji de buran cukaabe rewbe keme dido duubi sappo e tatibe yaade sappo e jeetatibe ceraabe wonbe no kedi hebude balla ko be gadira burna mabbe hande e jaangu der koyirna
onnani yewtal men pinna hande do ko haali nden ne kadi ben handon daade mo e fulfulden tawa Umar Hamma kanyo Ali Abdul Mumuni Nyalli Umu Umaru e min Sumana Amadou min won ko wani on dun do kibaru yidi en fa gasi e fulfulde no tawadu kon fardo banda meden no woni Isa Lawali no won do masinaaji Mutar Amadou e Musa Hassan en heddo dereeto min Sumana Amadou yoto assalamu alaikum mbalata jam wali sem accede e Mutari Muhammadu kan wadde kibaru yidi e hawsan koore yande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy enen
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wadde der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi Niger